Genesis 27 verse 1 Kwathi uIsawu esemdala namehlo akhe efiphele ngasaboni wabiza uIsawu indodana yakhe enkulu wathi kuye Ndodana yami wathi kuye ngilapha Verse 2 Wayesaziphela ngimdala angilwazi usuku lokufa kwami Verse 3 Ngalokho awuthathe manje izikhali zakho umgodla wakho nomtsalo wakho uye endle ungizingelele inyamazane Verse 4 Ungilungisele isilovela engisithandayo usilethe kimi ukuba ngidle umphefumulo wami ukubusise ngingakafi Verse 5 Ulibheka wezwa uIsaka ekhuluma noIsawu indodana yakhe uIsawu waya endle ukuyozingela inyamazane abuye nayo Verse 6 Ulibheka wakhuluma kuJakobe indodana yakhe wathi bheka Ngizwa uyihle ekhuluma noIsawu umniweni ethi Verse 7 Ngilethele inyamazane ungilungisele isilovela ukuze ngidle kubusise ebusweni bukaJehova ngingakafi Verse 8 Ngalokho ndodana yami lalela izwi lami kulokho engikuyala ngakho Verse 9 Yana mhlambini ungithathele khona amazinyana amabili amahle ezimbuzi ngilungisele uyihle isilovela njengalokho akuthandayo Verse 10 Wena usiyise kuyihlo aze adla kubusise engakafi Verse 11 UJakobe wathi kuRebecca unina Bheka umnewethu ungumuntu oyinundu mina ngiluqwatha Verse 12 Mhlawumbe ubaba uyakungiphatha ngibe ngokhohlisa emehlweni akhe ngizilethele isiqalekiso kungabi sikusiso Verse 13 Unina wayesethi kuye isiqalekiso sakho ndodana yami masibe phezu kwami. Lalela izwi lami uhambe ukungithathela wona. Verse 14 Wayesehamba-ke wawathatha wayisa kunina. Unina walungisa isilovela njengalokho akuthandayo uyise. Verse 15 URebecca wayesethatha izingubo ezinhle zika-Isawu indodana yakhe. Enkulu ezazikuye endlini wamembathisa zona uJakobe indodana yakhe encane. Verse 16 Wamqambisa izikhumba zamazinyane ezimbuzi ezandleni zakhe nasocwatheni lwentamo. Verse 17 Wanikela esandleni sikaJakobe indodana yakhe silovela nesinkwa akulungisileyo. Verse 18 Yena waya kuyise wathi baba, wathi yena ngilapha, ungubani wena ndodana yami na? Verse 19 UJakobe wathi kuyise ngingu-Isawu izibulo lakho ngenze njengalokho ungitshelile mawuvuke uhlale udle ukuba umphefumulo wakho ungibusise Verse 20 U-Isaka wathi kuye indodana yakhe kwenze kanjani ukuba usheshe kangaka ukuyithola indodana yami na wathi ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uyenze ukuba ize phambi kwami Verse 21 U-Isaka wayesethi kuJakobe Ake usondele ngikuphathe indodana yami, uma indodana yami u-Isawu uqobo noma ungesiyo. Verse 22 UJakobe wasondela ku-Isaka, uyise wamphatha wathi, Izwi liyizwi likaJakobe kepha izandla ziyizandla zika-Isawu. Verse 23 Akamazanga ukuba izandla zakhe zazinoboya njengezandla zomni wabo u-Isawu, wayesiya kumbusisa. Verse 24 Kepha wayesethi, uyindodana yami u-Isawu uqobo na, wathi nginguye. Verse 25, wayesethi, sondeza kimi ngidle inyamazane yendodana yami ukuba umphefumulo wami ukubusise. Wayesesondeza kuye wadla, wayisa kuye iwayini waphuza. Verse 26, uyise u-Isaka wathi kuye, ake usondele ungange indodana yami. Verse 27, wasondela wamanga wahogela iphunga. Lezingubo zakhe wambusisa wathi, Bheka, iphunga lendodana yami linjengephunga lensimu ebusisiwe nguJehova. Verse 28 UNkulunkulu makakupha amazolo ezulu, namanono omhlaba nenala yamabele, newayini. Verse 29 Abantu mabakukhonze, izizwe zikukhothamele, yiba inkosi yabafowenu, amadodana kanyoko akukhothamele, mabaqalekiswe okuqalekisayo abusiswe okubusisayo. Verse 30 Kwathi uIsaka eseqeda ukumbusisa uJakobe, uJakobe esanda kuphuma ebusweni buka Isaka uyise, wafika u-Esau umnewabo evela ekuzingeleni kwakhe. Verse 31. Naye wenza isilovele, wasisa kuyise wathi kuyise, ubaba makavuke, adle inyamazane endodana yakhe ukuba umphefumulo wakho ungibusise. Verse 32. U-Isaka uyise wathi kuye, ungubani wena na? Wathi, ngiyindodana yakho izibulo lakho u-Esau. Verse 33. U-Isaka wayesethuthumela nokuthuthumela kakhulu impela. Wathi, ngubani pho othathe inyamazane wayiletha kimi ngayidla yonke ungakafiki? Ngambusisa na, yena uyakuba ngobusisiweyo. Verse 34. U-Esau esezwa amazwi kayise, wakhala nokukhala kamunye impela wathi kuyise, ngibusise nami baba. Verse 35. Wayesethi, umfowenu ufike ngenkohliso, wathatha isibusiso sakho. Verse 36. Wathi, aliqanjwanga kahle igama lakhe ngokuthi uJakobe na, ngokuba sewukabile ngiqinela. Wathatha ubuzibulo bami, bheka manje usethathe isibusiso sami. Wathi mina, awungigokudlelanga isibusiso na. Verse 37. U-Isaka waphendula wathi ku-Esau, bheka, ngimisile abe inkosi yakho nabafowabo, bonke ngimnike bona babe izinceku zakhe. Ngimphasile ngamabele nangewayini, ngase ngikwenzele wena ndodana yami na. Verse 38. Wayesethi u-Esau kuyise, baba, sisinye nje isibusiso sakho na, ngibusise nami baba. U-Esau wathi uzuluka wakhala. Verse 39. U-Isaka uyise waphendula wathi kuye, bheka umuzi wakho uyakuba kude namanoni omhlaba, namazolo ezulu avela phezulu. Verse 40. Uyakuphila ngenkemba yakho, umkhonzo umfowenu, kuyakuthi lapho uhlubulunda, uhluzule ijwala lakhe entanyeni yakho. Verse 41. Esau wayesemzonda uJakobe ngenxa yesibusiso uyise ambusise ngaso. Esau wathi enhliziyweni yakhe, izinsuku zokulilela ubaba sezisondele, khona ngiyakumbulala umfowethu uJakobe. Verse 42. URebeka watshela amazwi ka-Esau indodana yakhe enkulu, wathuma wambiza uJakobe indodana yakhe encane wathi kuye, bheka, umnewenu u-Esau uyaziduduza ngawo ngokuthi uyakukubulala. Verse 43. Ngalokho ndodana yami, lalela izwi lami, vuka ubalekele kuLabani umfowethu eHarana. Verse 44. Uhlale kuye izinsukwane ezithile kuze kubohle ukufutheka komfowenu. Verse 45. Kusuke kuwe ukuthukuthela komnewenu, akhohle lokho kwenzeke kuye, bese ngithuma ngikulande khona, ngizakwaphuca ngani nina nobabili ngalusuku lunye na? Verse 46. URebeka wayesethi ku-Isaka, ngidiniwe ukuphila ngenxa madodakazi kaHeti. Uma uJakobe ethatha umfazi kuwa madodakazi kaHeti, onjengalawa kuwa madodakazi alelizwe, kawungisiza ngani ukuphila na?